Tarika o ko baba men Adama e yuma men Hawa fuddore gilabe yeddi Allah on tuma hakunde tagorde e Allah lu kambe woni tagore folo folo de attide wadde bakkat e doore ndi leedi gilaba bakkat o wadi on tuma no maybe ari tawi be do mun ko on tuma be fuddi surude awraaji mabbe di e baafe kono hare Allah jogi tagido hare weltanaaki no woni surude ni awraaji mabbe di on tuma kanko Allah o jetti guri kulle o suuri awraaji mabbe di kanko Allah woni neddo folo folo jettudo guri suuri awra tagado baba Adama e yuma Hawa be hebi ko bi edido ken e iber kanko keno o iti sadaka duwani ko o remiri ko iber itiri sadaka duwani guri kulle de gila sadaka o itta on tuma kanko Allah o ko jabi sadaka iwelka paski bakkato ko lande kuma mayde wala dum woni kuma wonki ittene bakkat gila dum feddi on watu ken wari ibel gila ken wari ibel kon watu gagnantuma go fuddi hakkunde tagorne ko dum feddi ko kanko Allah o jom tagorne wi ay goto fodan wurde so wona noa himbe makko be dubi temedere bawdo hunde fo hare satori tagore nde on tuma Allah jom tagore de yamiri anabi nuha yo fiyonu lana mawka paski dargal no ara fi bakkatuji himbe be o wi on tuma so ngal dargal daro yama yurmende Allah ko sengo woto wawata hebade dum woni kala heddo natude e nder lana ka anabi nuha fiyonika hare on tigi yurmende Allah jippane ke on tigi on tuma be fuddi jallude anabi nuha be nangimo neddo kirdudo hare ko neddo fetudo ko wonno e fiyonude lana ka ko dum feddi ndiyam saaji tobi iwrude ka asama jipporima e dow hore leydi ndi ndiyam dan tobi wari kala ko woni dow hore leydi ha heddi annabi nuwa e himbe makko hebunoɓe natude e lana ka e kullere anduna ko den Allah jippini e nder lana o ko dum feddi annabi ibrahima kalilullahi ari ko anabi ibrahima kalilo ari on tuma Allah jibini yamirore makko wondema yo nawbiɗo makko ka dowore ferlo o hirsama ɗon ko nde yamirore jippinani anabi la ibrahima tawa ɗum no wonni caɗele mawɗo e makko kono hare o wata yedditude ko Allah yamirimo ko on tuma o ƴettiɗo makko o nawimo ka dowore ferlo ineteɗo ferlo mora fi hirsugol mum kanko anabi ibrahima o gilaw itti labike hirsugel ɓiɗɗo makko Allah o wimo yo darte ontuma Allah jippini baali fi o hirsangiɗo o terto ɓiɗɗo makko on tuma o hirsi baali ngi o acci ɗon ɓiɗɗo makko sabune ko ƴiƴam pour ƴiƴam gurdam pour gurdam duuɓi temedde nayyi ɓawɗo kanko Allah jomwinorde neli anabi Moussa e himɓe makko ɓe ɗum woni himɓe bani israilankoɓe hare kanko frawna o ko wonno lando bani israilankoɓe ko Moussa nela e maɓɓe ko tawa kanko ɗum weltananimo on tuma noon Allah jomwinorde halki frawna kanko Allah o jomwinorde o halkiri frawna ko ñabbelli sappo e nder ñabbelli sappo ñaaw sakkitiɗo o ko ɗum wondi wondema yo yamir wara kala afo e nder kala galle wonɗo e nder saare nde ko ɗum no waɗi ɓe warde afo kala jibinaɗo e nder kala suudu a heddi himɓeɓe anduɗa Allah yamirnoɓe wondema yoɓe hirsu baali ɓe ƴetta ƴiƴan dal ɓe yowamo ka dow hoore suudu mabɓe so malaika mayde o ari so tawi tum on tigui no hirsi no ƴetti ƴiƴan dal no wimo ka dow hoore suudu makko wanda hare ɓe no tawaka e ware ɗeɓe ɗum waɗi so tawi ko a bani israilankojo ko a égyptien jo ko a jeyaɗo wala kala ko wawɗa wonde so tawi tan a jaɓike konngol Allah ngol hare an ɓiɗɗo ma o dal koye on jamma ɗon Allah neli anabi Moussa e nder on jamma ɗon kala mo anduɗa jaɓani konngol Allah ngol piggal mawgal waɗi e nder saare nde e ɓawa ɗum kanko anabi Moussa o waddi deftere inneteɗe tawrata e nden deftere ɗon ko ɗon wallata himɓe bani israilankoɓe wawa tuɓude bakkatuji mabɓe ɗe on tuma kamɓe waɗɓe bakatuji ɗi no yamiramo kala e mabɓe yo addu baali ka yeeso dine o ɗum woni jooma dine o ka saare a yiya on tigui so ari o ƴetta junngo makko ngo o fama ko dowore makko nde a yiya kala bakkat monno bakkat wawa iwde makko natoya e baali ngi haray ko so baali ngi hirsama ƴiƴanna hippi bakkat on tigui wawa lotade ha laaɓa e ɓawa ɗum lando inneteɗo dawda o o aroye ɓe jokki ko tawratamo Moussa accino kon haray no wodani be chadele so tawi hirsugo bali tun no way lotu de bakatu je wontige tuma kanko lando inetero dawda yewti tagore ne wondema wodi iwo kamako ko wono ita lando lamiro dole te kanko woni almasiwo wona lando manuda o mauni kinaki te ko yewto gonga kadi kanko almasiwo wona neddo mo anduda wala bakka te kersare wani mo wona neddo manda ko neddo labudo te o ara mayde fi bakkatu di himbedi kanko almasiwo ko e nder kula o jibina debbo mo anduda meeda andude gorko taw mo jibina o mo laabi kanko isa ono ko lamdo mo anduda koko baaso ko non koye hindi lamdo wiyeteno dawda o hewi ko kanko isa almasiwo jibina ayna koɓe e himɓe ganduɓe ali juuragol jibinande makko nde debe ari mo juuragol ɓe holliti wondema kanko woni almasiwo wiyanoɗo no haala kanko isa almasiwo ko yamri tagore nde ɗum woni jokkodiral e nam e pewal e rutti kanko isa o ko kapentajo kono haare ko kapentajo marɗo gandal kanko isa almasiwo o yeddi himɓeɓe annduɗa ko sanamuji rewata kono himɓe wasuɓeɓe e himɓe yuɗɓe tumude bakatuji mabɓe ɗi yiɗi kanko isa almasiwo kanko isa almasiwo allah hokkimo gandal gandal ngal annduɗa o mawi min timde mayɗo omo wawi wumtinde bumɗo omo wawi naninde paho e kala mo annduɗa ko neɗɗo sengojo omo wawi wallude on tigui hetta hoore mum kanko isa almasiwo ko kalmo koñomo annduɗa o ala e fuyi o nodda himɓe makko ɓe o innaɓe ɓe arɓe jento konngol allah ngol rutto ɓe rewa ko annduɗa koko laaɓi ɓe ñama ko annduɗa koko laaɓi kanko isa almasiwo ko baba o noddirta allah holliri tagore nde wondema giɗgol on tigui hakkude mum e allah no wayno giɗgol on tigui hakkude mum e bammum kanko allah joom windore nde yiɗno noddidirde tagore makko nde ɓiɓɓe mum kono haare tagore nde no heewi bakatuji ɗi ko ɗum waɗi allah wata noddude tagore nde ɓiɓɓe mum bakatuji tagore nde fuɗɗori dilaka bammen adama kanko isa almasiwo noon wi omo wawi wallude tagore nde rutto e allah o no wayno ndi folo kanko annabi yaya ko hollitirno almasiwo o ko hono woni arirde wiyo tagore nde dar leydi allah ndi wawa ƴettude bakatuji mum ndi yowa e downo kanko isa almasiwo ko laamuɗo neɗɗo manda meeɗa rewde bakkat rutti omo jaaɓi yarditagol yarditanagol kala bakkat mo waɗi fawde sengo rewde kanko allah o mo annduɗa no rewi bakkat e mo annda rewa bakkat no wawi sansodirede kono ko neɗɗo goto mo annduɗa ko on sansodira e neɗɗo waɗɗo bakkat kanko goto ko o waɗani ɗum ko fii wondema o wawa ruttinde tagore nde giɗɗungol ko annduɗa bamme adama accuno hakkude men e allah e lotanagol tagore nde bakkatuji mabɓe ɗi kanko goto ko ɗum waɗani kanko isa almasiwo o wara ko ɓe warumo ɓe fengimo dow ko allah waɗani ɗum wona fi wondema allah yiɗama kono ko allah waɗiri ɗum ko fi wondema kanko woni arɗo mayande bakkatuji tagore nde e arɗo lotugol bakkatuji tagore nde e balɗe tati ɓawo mum kanko isa o immitina to o mayi ɗon ko immitina o arti e himɓe makko ɓe ko ɗum wonno ahadi mo wanno hakkude makko e himɓe makko ɓe wondema so mayi e nder balɗe tati o arta e ɓawa ɗum kanko isa almasiwo o waɗi hoolare hakkude makko e himɓe makko ɓe wondema o artoye so o arti o wonay lando e o wonay lando ñawowo gonga almasiwo ɗumɗo ko gokkal allah jippiɗo e dow tagaɗo o haare on tigui no wawi hoolade mayde nde hakkude mum e allah o taw on tigui howditani e allah e bakatuji ɗi kanko isa almasiwo o o inni ko arani ko fi lotugol bakatuji tagore nde o wawi ruttinde jooma mabɓe sifa ɗon ɗo wala kala moƴƴere irode to allah an tigui hoorema an footi ɗum jaɓude